Bubba Kim. Yeah.
Hey, never thought of the best ideas. Wakingo jani bisha mina ingia. Then of a god selling weed kwa njia. Kuna watu wanakumbuka kiwe beer. Then of a vodka pikis my dear. Mina fanya bashara mazajo ni kiwe beer. Asigara ounce kwa creep kiingia. Vile na maliza bitu wezi saidia. Vile vitu mi ufanya usame. Vitu mi ufanya usame. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame.
Ini prayer kwa kora and kidding. And it may be a boss, Mr. Kidding. Rappers thinking it joke, but I did it. And I ain't the that shit you doing with Diddy. Skaki sema ni marama na no speak loud. But as he rap come, me na speak proud. Me no breathe in the same time, na sit out. And I would thank God that he would talk to me without doubt.
Mama told me I was not for this. Me no rap on Jawai could this. When I ever thought shows are on this, I was on my good, that I need me make a beef.
I was in a bed, I can't even go to come in, I can't go to come in. Ninapatia na miti ya disketo kwa kukinyi sana taka kuwanja yyo mashini. Na marapata kanini wakita batu na mimi lazima wakujakeje wa metipini. I was never with a buki but alikuwa edha yangu bisa nikamuwa kumpea pini.
Nasaka beza gaji mingi mnaka kuwana fitibi maze mtangoja sana mkembe. Wanata kukeme mimi batu nojomi mashini maze ninangoja sana mkembe. Wanadai kuniona na wanata kichele maze mtangoja sana mtembe. Wanaume hapa nje wananyege maze mnaboga sana madenge.
Then of a third of these ideas. Wakingo janibisha mina ingia. Then of a god selling weed kwa njia. Kuna watu wanakumbuka kiwe beer. Then of a vodka pikis my dear. Mina fanya bashara mazajo ni kiwe beer. Asigara ounce kwa creep kuingia. Vile na maliza vitu wezi saidia. Vile vitu mi ufanya usame. Vitu mi ufanya usame. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame.
Nadenka champion nena the most and get your foreign pepe. Rent is due, send call of tinko studio tadhani ni stenje. I'm sorry nko busy in same. Na chess mami lipake. Niki kambali na masanse. Na mani gonna behave kama girl dem. Bado muingia drop just NK. Ina save time na niteke. Jia kibali, honey honey. Suna jioni safe play. Mungu baba samea maji. Na maji inajua kwa streets. Na in case wachukwa mapema. Nasikia kuna heaven ya jizz. Mungu baba samea maji. Na maji inajua kwa streets. Na in case wachukwa mapema. Nasikia kuna heaven ya jizz.
Then of a third of these ideas. Wakingo janibisha mina ingia. Then of a god selling weed kwa njia. Kuna watu wanakumbuka kiwe beer. Then of a vodka pikis my dear. Mina fanya bashara mazajo ni kiwe beer. Asigara ounce kwa creep kuingia. Vile na maliza vitu wezi saidia. Vile vitu mi ufanya usame. Vitu mi ufanya usame. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame.
Rocket bass must sharpen. Vile na mchoka kamba penyuma garden. No masi marapo wana hasi. No haki na kata kama gasi. No bati na madadi mangati. Na taji ya madini wezi kasi. Na pasi ya makini wezi kati. Na paa kwa akili kama B.I.G. Na pato na akili na magaidi. Beat na imada na isusi ya chill. Chick kwa vichaka kwa susi ya kill. Unaichapo na idaka kama Idi Amin. Bibi una feature bicha na kuding. Wicha na tisha unapata na nisi. Bicho kwa kicho unaoshisha ni mapills. Unalishwa na madiva tuwezi pata na kwa deal. Unapitwa kama jira na unapata na nasin. Unafungwa na manila na unatupo uko di. Suezi wa buya na kuja na kudunga. Msamani za juda siya tutumiangi dumba. Mjata ni waluya goshoda funguwa duka.
Then of a third of these ideas. Wakingo janibisha mina ingia. Then of a god selling weed kwa njia. Kuna watu wanakumbuka kiwe beer. Then of a vodka pikis my dear. Mina fanya bashara mazajo ni kiwe beer. Asigara ounce kwa creep kuingia. Vile na maliza vitu wezi saidia. Vile vitu mi ufanya usame. Vitu mi ufanya usame. Mi umaliza marapo vile na maliza mapicho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Mi umaliza marapo vile na maliza picho. Vitu mi ufanya usame. Zile vitu mi ufanya usame. Mi uamba sana usame. Wale mademu wanaweza vile mi wanaomeza maze. Vitu mi ufanya usame.